pussy kill I. Yeah, yeah.
General.
Kwanza nandika barua, tena nantuma na njiwa. Ay pepe rushe, kwa kowe, Fiona.
Fiona, Fiona.
Wendo nanfanya na ugua, lini ntapata kupoa. Mano nanipa mafua, Fiona. Na vila unanipaka wazim, nikiona picha zako kwa sim. Yano nanikata na steam, ama wa mandonga karim. Na vila unanipaga wazim, nikiona picha zako kwa sim. Yano nanikata na steam, ama wa mandonga karim. Oh yeah, kwanza nacheza na wewe, picha ntapiga na wewe, kula ntakula na wewe, niposti pale insta. Cheka ntacheka na wewe, lia ntalia na wewe, na wenye chuki na wewe, hawa tunitisha. Mwana penzi lako kicheki.
Ado, ado, ado,
my lover.
Ado, ado, ado,
my lover.
Ado, ado, ado,
oh,
ado,
oh,
ado, 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 ado,
my lover.
Ado, ado, ado,
my lover.
Ado, ado, ado,
oh,
ado,
oh,
ado.
They call me quite easy. Yeah, yeah, yeah. Penzi letu na we, kama vile movie I say. Basu sige kata utepe, gari likaisha na we say. Eh, eh. Ah, kazo na kuheta wino wino wana wanzio. Nacheza na wewe, picha ntapiga na wewe, kula ntakula na wewe, niposti pale insta. Cheka ntacheka na wewe, lia ntalia na wewe, na wenye chuki na wewe, hawa tunitisha. Mwana penzi lako kicheki.
Ado, ado, ado,
my lover.
Ado,